nafsi yangu,
nafsi yangu itakuwa kunywa bila kikomo.
Yes Lord,
mikono yangu itainua sifa zangu kila
wakati.
Hey, Yahweh, 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 Yahweh,
sifa zako. One more time, nafsi yangu,
nafsi yangu itakuwa kunywa bila kikomo. Mikono yangu itainua sifa zako kila
wakati.
Hey, Yahweh, 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 sifa zako.
Our voices. Kitu chochote,
chochote,
sifa zako, sifa zako. Super. wanya chiwangu msaada wangu. Hey, over here, I want to hear you, okay? Say, nina kuita. Stand up, let us worship the King of Kings. He is the reason why we are here. Everybody, everybody. I'm Ken. Stand up, let's sing together this part. Come on, brother. Say, Suna Kuita. Yahweh, woo, yeah. All right, let's go. Hallelujah! His name is Yahweh.